and gentlemen, brothers and sisters, it's a brand new song! All the way from my brother, Lorenzo
Salama Krishna Sivi. Fish and a cola fish, life in the sea. You gotta look for the key, nothing is free. Kijarija kaka, keep my pants, Mr. T. Nipotea sins, amitaya ndani ndani. Komba somebody ya wema, nipate the money. Anti samahani.
Kwa niona beigani?
Amini mgeni kwa nauliza njie, nenda kanisani. Sindo nakutana na Shabani na mjuo. Na msalimia, Shebi, ame uchubu. Shebi, anasua sua, au I'm not sure. Kumbe huku wanakuenda kama Pastor Joshua. Kiangalia bodi ya gari ngangari. Kumbe jitu kubwa mwini jumba kila kshari. Unambiwa kuna kupari baga ngonge mjumari. Na kuna habari kama watu wanaponda mari. Mind your business, missing a number na we. Mind your business, as long as you don't get in my way. Mind your business, missing a number na we. Mind your business, as long as you don't get in my way. Eyes on price, ladies and gentlemen, sasa tuko wazi. Eyes on price, eyes on price. Tajiri kapagawa bei tumemwaga rasi. Kujiongelesha upuzi, mashauzi makuzi makuzi. Kelele nyingi, fujo miluzi. Wana that is not big news. Kesho zipo dalili kinakuja kimbunga. Fungi watoto ndani kwa nyumba. Wana sayansi maji ya mesidi unga. Kula kula tu ujinga utakunya pumba. You wanna avoid problems, very simple. Mind your business. Hey, and what you want trouble? You people. Mind your business. Mind your business, missing a number na we. Mind your business, as long as you don't get in my way. Mind your business, missing a number na we. Mind your business, as long as you don't get in my
eyes
way.
Eyes on price, hey, ladies and gentlemen, it's just a tip of wise. Eyes on price, eyes on price. Tajiri kapagawa bei tumemwaga rasi.
Mind your business. Mind your business, as long as you don't get in my way. Mind your business. Mind your business, as long as you don't get in my way.
Classic music. Classic music.